kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabee jira. Dhaggeeffattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 7/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 28/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffamee ilaalchise ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa laachuu isaa waa'ee ajjeecha namoota nagaa irratti godina Shawaa Kaabaa keessatti raawwatame waa'ee haasaa waggaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteet galgala kana taasisanuu akkasumas qophii addaa dhimmoota nagaa irratti xiyyeeffatanuu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaa akka nu wajjiniin turtanu isin affeerraa kan dorsu oduudha. Gara mitikuu fi qaaduutti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa qaamota waliigalticha mallatteessan mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayin bakka qaamolee waliigalticha akka taasifamu gargaaran jiranitti madaalamuuf akka jiru dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam har'a himan. Madaalliin hojiirra oolmaa waliigaltichaa qopheessummaa gamtaa Afrikaan Finfinneetti torban kana keessa akka taasifamuu fi madaalliin kunis yommuu taasifamutti Yuunaayitid Isteets dabalatee biyyoonni waliigalticha akka mallattaa'uuf gargaaraa turan irratti ni argamus jalaniiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets Maayik Hamaris madaallii hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti hirmaachuuf guyyaa har'aa Finfinnee galanii jirus jalameera. Waliigalteen Piriitooriyaa erga mallatteeffamee booda mootummaan Itoophiyaa hojiirra oolmaa isaaf fageenya hedduu deemeera kan jedhan ambaasaaddar Mallas hojiirra oolmaa waliigaltichaa madaaluuf waamicha gamtaan Afrikaa taasiseef mootummaan fudhateeras jalaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame irratti madaalliin tarsimoo karaa gamtaa Afrikaa ni taasifama jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Hoggansa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Battee Urgeessaa yakka jeequmsaa kakaasuudhaan shakkamanii to'annoo jala kan oolfamanii manni murtii guyyaa kaleessaa mirga wabii isaanii eegsisuudhaaf akka hiikamanu murteessus hanga ammaatti akka gadi lakkisamne abukaatoon isaanii himanii jiru. Gabaasni kunis ittaan isinii dhiyaata.
Yakka jeequmsa kakaasuutiin shakkamaniiru jedhamuun to'annaa jala kan oolfamaniiran qondaalli dhaaba adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa turtii guyyoota 13 mana hidhaa kan jiran manni murtii wabii birrii 100,000 qabsiisuun dhimma isaanii alarraan hordofachuu akka danda'an murteessus hanga ammaatti mana hidhaatii osoo hin gadhiifamiin akka jiran abukaatoon isaanii obbo Boonaa Yaazoo himan. Maatiin maamila isaanii maallaqa mirga wabiif gaafatame erga kaffalanii booda waraqaa mana murtii poolisiif dhiyeessanis poolisiin gama isaan guyyaa booriitti ol iyyannoo gaafachuun mana murtiitti dhiyeessuuf akka jiru ibsuun mana hidhaarraa akka hin gadhiisne himanii guyyaa booriitti ol iyyannoon irratti gaafatamuu isaafis hanga ammaatti waraqaan waamichaas ta'e kan himanna maamila isaanii obbo Batteef akka hin kennamne obbo Boonaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Battee Urgeessaa qondaalli dhaaba adda bilisummaa Oromoo kamisa gaafa guraan 14/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaazexeessaa Antuwaan Gaalindoo lammii Faransaay kan Afrikaa Intelijensiif hojjetu waliin Finfinnee hoteela Iskaayilaayinitti gaaffiif deebi'ee osoo taasisaa jiranii namoota uffata siivilii uffataniin to'annaa jala kan oolfaman yeroo sadiif mana murtiitti dhiyaatanii dhimma isaanii hordofataa turaniiru. Jalqaba yommuu to'annaa jala oolfaman icitii biyyaa dabarsanii kennuudhaan akka shakkaman itti himamus boodarra yommuu mana murtiitti dhiyaatan immoo shanee fi faannoon akkamitti Finfinnee irratti jeequmsa kaasuu akka danda'an irratti tarsimoo baasaniiru jedhamuun himannaan irratti dhiyaatee jedhan abukaatoon obbo Battee Boonaa yazo robi kalesa yero sadaffaf mana murti sadal kadura finfinne dadde chabolet beelaman kan iyatan obbobatten policing qoranno dabalataf guyota kudafurretti gafatus mani murti chahi manna abukato nisani diyesanin bitaf mirga ilalun mirgi wabi isani fakka egamu murte serafture
kutan barnota nanno amara walitti bu'in safi honge dani walqabate midamu isam abanni motummo tagamto mali dimma ijolle wane irratti hojjatu UNICEF beksise jiram sababa walitti bu'in sati ni kankae nanno amara ke satti manottan barumsa cufamane akkajiranu kan ifse UNICEF godinale gondor kabati fi gondor walakkesa kesa manottan barumsa jiranu kuma tokko fi dibaja fi jatami shan kesa dibisa difi shan tammi sidi bisadi fi soddomi shani kanta ani sababa hongeti ni cufamani turani ijolle wan manno tanbarum sakana kesa baratani kuma dibato kofi kuma shantami jata anu ibba hongeti ni midamu isani gabasni unite fi jia kana kesa base ibsu isa astir misganao gabaste girti yemu gara odu biratti darbinu mo halella misaeli humni hutti war yaman kesa irsocho ajiran urobi kalesa doni daldalato kurratti rawatanini hojjattoni doni chassadi yemwajjefamanu kannellu budane afamunmo umna galana hinditini bararamunisani bekamejira odunkun kunoti ballina
halella humnoni huti kannen ranin deggara mujadaman robi kalesa galo galana aden ratti doni daldalato kurratti rawatanin namun sadiyo muduan kanne lubun hafani mo doni sanad isani akaba famantasifamu humni galana ra kan hindi ifom sera videon humni galana ra hindi gati shakka garsi sut misensoni hojjetto te doni cha kanne rakko kesa senan helikopteri fi bidrudan yommu bararaman kana garsi suda doni nalaba barbado sofra qabu fi qabeny manisa kan liberia te fe isa gudda kan ofra qabu thora galana murtesa te kan asia biyota bahagiddu galesa fi europa walqun si surratti halelan irattrawata mekun geejibadoni addunya jeqeras jelamera giddugalle ajaje humna warana united states akajalet misaeli faradoni yemen nanno gare hutin to atameru rafur guggifame doni kan rukutu mirkanesse bala gudda geeseras jelera kanamales misenson hojjetto ta doni chekesa turan sadi duufi afur madawu ifse warramada anke sasadi hala ya desa ke sejurus jadera kia sada sadar berra kase garein huti halela doni wan daldala idila dunya ratra wachu kanjal kaban yomuto kocha isani kanasada apsisuf United States ya amajira jalkabe tarkanfi killen sarra gare kana ratfuratus halela garein kun doni wan galana di marra imalan ratfuratcha jiru apsisu hindandenye
guddina afrika ofini hoggana motifi amma yumma safisata f china ni deggirsase akka itti fuftu nisterri haja ala china wang yin beksanijo
Ministri Haja ala China Wang Yi ibsa kamisa kalesa kenani biyonni Afrika dammek insa marsa hara kesa kajiran hubachun barbachisa ala jelani modelo ni misoma ala rafe aman bal adina fitas gabi isani fidu wanda tabanif dandi misoma hala biya ofi isani walin walsimu arga chuka bus jalan ademsa kana kesa ti chaynan obboloteshe Afrika cina dhaabba chuti fuftis jalani ruwangi. Ibsa isani kesat hoggantoni China fi Afrika ya itumsa China fi Afrika jalun Beijing it walargu fakajiran himani gamala manini yu misome isani akagudisa nifi ya idu fukana ratis tokumma fi tumsa walifkaban daran akajabesan abdinkabas jalaniru. Walgayin haran forami tumsa China fi Afrika jialu fukesa Beijing it kanga gefamuf jiru yomutaw hoggantoni China fi Afrika egre misome isani ratifi mutan no bulchin shota isani ratti ni mariyatu jalame egama
aye hamma garagaba sale kenya brotti idarbina nanno oromia golina shawakaba ana ya yagullalle magala fitali kesatti sababa wal waransa umnotani nagenya motumati fi warana bilisumma oromo giddutti guran daddami lama barakuma lama kuda jata sibamen namonni nagan ajje famusani jiratonni himani jiru saidamto gabasa dabalata kapti
Godina lenan no oromia ke sa godini shwa kaba ana ya ya gulalle idowan wagotani sababa walwaran homnot nagenya motumma fwarana bilsumma oromo giddut de majrun gaga ama gudda kesumme san kesa tokola jechudan jiratoni anicha sagale amerika fmanirum jirata ana ya ya gulalle magala fitalta usani himani nagenya sani jech makasani akahiwam ne kangafatan guranna la digdami lama barakuma lama fkuda jarra egale lukas gamalamani gagge famajrun jiratoni meet amani rujechun hala jiru enna ibsan
jiba tadarbe magara na ya gudalle sitar ka jedam du ka morella man ka bacu jecha guya ke sa saati shadra e galani aguma guya ke sa saata galiru ba sa odr turani du ka san ke satti ka na mabaye tu meet ame saati guya da magala ke sa orre jirani worri motumma barsi sonni ki bratoni akka mana bonu sa ti galani sagare gudistu be kisani akaram le level bala bana te gadim ba ne gudani garu worri dandir rejira worri ba ti ya jarra ka na ta ge ne sawa kana fi kararati lowa heddu turukutame oru heddu dume namuni miran acha jirulle karukutame to kobatalati dwe to kumukvinne kana ti ala majira amma sore ri akuma tuve ti jira orari ki ka amma magala ana orani motuma ka bate jira badiya sammo kilometra murata rai game orana bismoro ka bate jira ka sodia ni ummata kuma jiru ti tuve jira
namni kambran drata anicha ta usani ibsan kanageni sani sodatani makan sani akhiwam ne gahotan amalle magalan alat sagalin ukasa addan cite himbe ku jeccun himaniro
biya yabu lalle guyara ma fitu daga din baina yadani waran da mutuma to ragade barse sonni nota ila magali ta jiru high school la mafi elementary abu raitu saati nano saati shani waiti ti barato da sangadi san morada waran da mutuma gara de ni sufe to dalle mora sani dit mora konkula ji sani takati bi samrate gal jani kulmi sani ke tanka wadati gara manati ti gara da ni sagale ju da ni tura nan to ko di baita nan ula ula banar ganna boda mandi ti tan kudanno yero sai to umane guyara ma vechu wa sakai jawe na ga rechu hada film le adda baati tu kechu da turbe da misan dalati tai iklarati warani he du nauni ke jabaji ga ga ma jirai tene ali doro kana rati enga to wani tai chu namni wa awali tu fuda dabe ko kulata tu fingini se ran tu rechu ba ye awali ke jada dara rama tu rechu da noi ga ba fingini namni ga ba ke nya fingini ra ga ma di bisu de ela to ga sa ke chu chanjo bula chu da chanjo ra de de garo bura chi kangalo chu guyara ma chu warara wada ke dandi ko kulata oso tajai ko kulata na ga din sanga o ve guyara ma se na sore arra ba ke bula de na asma dalla yara ke lo meda ibba to ko sadde samarati nemi bakalama bule te ke romana sadi dangala ji
jiratun kunne na kajaranitti ammalle waranni gamala mani niyu yenye ratta un wal garre facha jiru kanaf yaddo na genya qaba hawas jechun ibsaniro hawas ni sawara ko na genya jiruf jirenya idlesa gaggesu hindandenye kan jiran jiratun yadasani kennan motummaniste waranni bulsumma oromo gaga ama ummati chailalun furma sabarbadu qaw jechun gafataniro warana humno na genya motumma fi warana bulsumma oromo giddu tibbakan godina shwakaba ana iyaya gullalle kes gagge famajru ila sudan kanjratonni kasanirratti bulchinsa ana iyaya gullalle godina shwakaba fi biro bulchinsa negenya oromiyarra debergachura fialin tasne harraf milkofni hatawti diyenya kan bakabota ummata godina le oromiya addu addadarra dfawalin marikan tasan mumi ministera etiopia abi ahmed balbalinaga qama nagangalu barbaduf banada jechun sani niyada tamam warani bilsumma oromos karad bihima waranicha kan idil adunya oda sarbitin marina gadaf kopitawu ibsaturun sani niyada tamam gaba sagale amerika tif haydamto finfinira
jiratun kuma lakkawa manu ajjecha milishonni kella iddilola irratti dargaggo wagga 18 irratti irawatanin kalesa wajira ana mio duratti bahani murmu isani jiratani nanicha obo mulune raggasa sagale amerikati himani jiru wajiri policy ana mio namottani milicho umnottani timmakan irratti irawatan okan ajjecha kana rawatan kessa namoni to anno jala olu isani ibstejira galmo dal gaba sada wala sakaba
obomulune raga sajira tangure na gorna anamiyo mucha obuleti isani kanta yedirge gongana kudu saddeti kalla bonaya kibta tadarbe galgalana anno saati tokko humno tanagenya milisho tijichan ibsani najefamu dubbatu
durano do inni de majiru nam tokko tisdubta qawwe nadani rasas tokko tuduqazani rasas kan diriyo nidabru muku gudda durqabani muhu gudda haanin daani motori ra kufizani surri ni sai chuchutinu keessa boroke ilisa jamsani motori ra kufizani addi chufin borosani egi inni ra kufe lafadaanani arki mirgi challe chapsani mucaani wana ka daldala wayiti sinanno mangantea afan isfaldi hangubatti achi wafuna annata dunfa fitin demu jira mallaka wayiti hika ba mallaka agama motori sadi itti wabisat mallaka kanalle chufesa gurratani mallake hunanno birukum saddeta ma olita am yolleni motori hay nanno sunami jiru daimi dikanto kudu dub kaisa jiru rukutani milleni gaggabe kharasa ke silki ufesa kudeye nami dudu bisa jiru le redega kudu umne korana milisha kaachi jiru marse kisa mali vinam gani jeftani nani sher dite mali vidabrait namu janni sher dite sheri kavet wanno jalo chamale ne je sette afa wolirde devisani amma numbe nuan jedati ni jolle le ufra asfararau amma nam galla fan kaap tamu ngaap tane te jolle le nga fito chide inka am nuan jeda jolle yu gara asfararati ne gan ne garu munane tu visati ali godani umati ballam baye ye mutahan dufani achi hospital ke yo bujani yo bujandu buyadwe bala kan kan gesise umna milishati orre milisha ka gesis kun nam torbam
namoni yakka kana shakamanja to anno jela wulus obo mulunin dubatani ru
umati ammo guddo balale fate izdin baye balale fate wonno kunini yero to ko fcalla wodon tayno wogga wogga chufayyo yero afuryo ka yero shanapa fakan umat kana debi marro Rasabin akana hun umati rarra wocha jirubi. Guddo bohe yonam nam kanini ije sunuba samale dandene nam kan refisa ina wallu yade umati baye rir gudda garsi sharam kesa boha ole. Amma wari motumma kabulchu yayu nam sun kamne war nam sun ije si yayu kamne aga nam jar ka kamna. Nami apuri yayu amane nami lamalle korando gubba jarra tasgabba waan jedhaatiin uummata tasgabbeessaa ture
ajjechaan dargaggoodaaf kan bulaa kunisi magaalaa diilulaa keessatti mormii kaasee jira obbo garramuu baqqalees jiraata magaalaa diilulaati ajjechaan wal fakkaataan kan humnoota nageenyaan magaaluma sanatti raawwatamaa ture jedhan irra deddeebi'aa jira ajedhu
kibxata gochii akkasii daa'im kan irratti raawwatame jira kalee gara 2000 waliin ta'a nami baay'inaan ba'ee jira qeerroolleen dubartii maatiin nami naannoo magaalaa jirtuufa qabaa diyaadhin akkasuu wanni hundi deebitee jirti jedhanii akka malee balaaleffatanii jiran kanaan dura ijoollee wal fuutee kaatee warra ofitti galuu jirtu akkasuma karaatti haadhanii halkan gara sa'aatii 2 si'a akkasitti ilmaan sun hiixanii jiru.
Warri misirroo sun maatii jaldees budduusa jedhanii mucaan du'e ammoo mucaan misirroo sun kottoola jaldeessa jedhanii dambalaa gandi duwwaa tokkootu jeefame. Magaalli diheessachu isaan amma aga jeefamanii waggaa 8 warra jiranii akkasuma duraaf duubaan du'u jira nami guyyuu micufayyuu jechuu.
Inspektar Gammachiis Taklee ajajaa poolisii aanaa mi'ooti. Ta'ee kibxataan lubbuu nama tokko darbu VOF mirkaneessanii jiran.
Motora kana dhaabuuf jennaa nuyi dhaabbachuu didanii bira dabarraan milishaan kun waliin walitti bu'anii qabuuf jennaan motorri kun galagalee namillee akka miidhamu ta'e dhimma kanaan wal qabatee milishoota waan kanaan shakkamanillee to'annoo seeraa jala goonee jirra. Haalli nageenyaallee nullee. Namni hojii akka godhallee qabamee seeraan gara seeraatti fudhatee seeraan qabamee to'atamuu qaba malee du'uu hin qabu. Mullee waan kanaan waan gaddinee qaleessa waan nuti ture sana qulqulleessuuf milishoota waan kanaan shakkamanii jiranillee akka to'atamanii seera jala oolan goonee to'annee galmee qorannaa irra eegattee gallee jirra jechuudha.
Komii maatiin dargaggoo qallaa boonayyaa dhukaasitti dhukaafamee achi reebicha uleetiin du'ee jedhameef ammoo seerri waan kana hin eeyyamu jedhu.
Eeyyee namoonni yakkoota kanaan dura raawwatamanii fi ittiin gaafatamu wanti jedhu hin jiru namni yakka godhe kamiyyuu seera jala oolaa jechuudha. Ammallee wantoota kanaan dura raawwatamanii fi namni kamuu to'atamee kan mana sirreessaa jirullee hin jira kan murtii adeemsa murtii keessa deemaa jirullee hin jira. Ammallee kunillee adeemsuma seeraa qabatee jira jechuudha. Maaliif biyya kana keessatti biyya mootummaan bulchuudha. Namni irratti yakka godhe kamiyyuu seeraa gadi malee seeraan ol hin jiru jechuudha. Abbaa gadi yoo ta'e iyyuu olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'a jechuudha.
Mormi magala edilula kesa ture bodasi marina wasale gege famu inspector VOF kaniman yotaw misensota milisha atin lubboni sadarbu kanima medergegu kallabone yas robi kale sasirne awalcha sagege famu matin dubbatani jiran gabas sagale america kalmodait adamara
aje amma mo asi gara United States debina president United States Joe Biden hasa wagga kan biyalisa galgala harata sisan kesatti ala dinagde mirga walor mata immigration idafi walittu insa Ukraine fi Gaza kesa jirurati nitiye fatu jedame egama imma kanarati gabasa Anita Pauli White House rakopesite jallane gamada kantanutti nufdesiti
Asawan wagga kabiyo lessa kabara filanno kun President Joe Biden regebi dan filatamu carraq itasisan limmota filattoni immatti baan kanena kadinagde immigrationi mirga wal hormata fi gargase Ukraine fi Israel irret saati tokkof tiye fanno kan kennuta kanamales filanno yomo aman carranjiru malakka fakkatu hundumalalu presidenti kamifu salpa kanentani garu biden wanjijiun dandenye rattis mormini samudata chris jackson itana presidenti gare filanno ifsos jedamuti sani sakajelani
the american public remains concerned about biden's age and that is
umanna america umuri biden ilalchise yaddo kesejira sunimmo irade bi ame filatamu fi kormata ijo wanta efi imichedi yesune darbu dandau qaba jede yada
white house sagale america fakayse president biden immotaratti fulle fatan qabu John Kirby White House it gorsa wae communication evi nagenya biyo lesat
He's very much looking forward to the opportunity to talk to the American people to the Congress and actually quite frankly
Enni carrakanani ummata America Congressi akkasumasi akkuma beekamummo wae dimota dinqisiso waggotan sadifi walakkafi presidenti America ta udani rawatani hunda hasa ufi baye hawa dinadeda kase amabarnota attin achisi egumsa fayatti carra hoji argachutti kanas male wae waltaji addunyati fi ogansa America waltaji addunya rat debi sufa ilalata
aswan biden imam matarat ka qiyafatu taaje rutin taltoni presidenti cha garu mal yesuf akajirani fi kanen dagge fatani matta mitakkalala nirratti taajiru jermi suri university texas austin jiru keset professor senati pesanis akajirani
I think he relishes being in the well of the
misensota manamare seniti tv misensota manamare bakabu otayo kan kongresi walitti dabalaman keset targamu wani sagamaji sunatti fakkata mutanno sa hasawa ga kan biyalissa kesatti wanti ijotae yero republicano ni hasai sa kesatti garajabinani isam mormanille qosu fi isan nagge fachun devi kenne kunisi guqabe summa baye kantaeda
intalton imam manala biden wal abde gaza kesatti mulatu akka ibsu ego Firota lammi wana Amerika Hamasin boji aman haasa kanarratta kahirmatan afera musanis hubachisaniru. Marisa Kurma Walta Milson keset director saganta giddugalesa bahati.
Previous State of the Unions have tilted a little bit more towards domestic issues.
Aswan wagga kabijolesa kanandura tikkoshe gara imabiyya kesat kanfule fateture. Lugada ala imammata ala kesat dimibiyya kesajira kesuma wal abde giddugale sabaha kesat garu kunt iye fanno president biden baye fudachun sanolu sababi insas wanti sammuna mota kesaju kanuma wanta ejiran namni brand sammuna mota sagale kennan kesajiru moje du chris
For Biden, then, the key thing is showing that he can win the
election. Biden, if you want, ijo ni filanno kanani tirampi ni injifachu akadanda u agarsisu da. Luguma, imi ijo inna agarsisu kabu kana. Imma kami nuchala di nagdeda fi immigrashini yokini immota biro kami yuke sati hojigari hojachajira.
Marafu, Biden, kamisar agalgal kanaf debi kenuf charrar gatu.
Kanondo fayyo tan sagale amerikati amammo gara qopi addatti darbeno amati waye dum haasa president United States taasisanu kanarratti deema jirra professor Mohammed Tahiro college collinsira waye haasa kana ilalchisu dani tintalnu kenani jirau haasan isani namo dandi wajinini taasisani akka itanu tidiyata walin haajakas
Professor Mohammed, President of the United States Joe Biden, arra asobi yolesa kawagga taasisuf de majru, biyikuni yerokanira ala dadda kesa sente jirti. Flannon immo amma gege famuf jira flannon presidentumma biya kana kesa ti. Kana walitti qabdani yero ilaltani asan presidenticha kanarra malitti chala fuleffata jirtani yaddu.
Haasofni biyya ulessaa pirezidantiin Ameerikaa wagga waggaan yeroo tokko haasawaa godha haasawaa biyyaa kanamni hedduun caqasu galgala afaan faranjiitiin prime time yeroo namni hedduun manatti galee caqasu saasan haasawaa kana godha waan waggaa dabre dalage waan ammoo ganna dhufu dalaguuf deemu ummatatti himu. President Biden ganna afraffa isaati kun marro isaa ka duraa jecha waan ganna dabre dalagee fi waan ammoo ganna dhufu dalagu achi dabree ammootu akka duula filannoo yoo deebiftanii na filtan waan akkana dalaguuf deema jedhee ka ummataa itti himu pilaana ufii ka lafa itti kaayan waan dalagan himanii akka geerraruu fakkaata geerrarsa Oromootiin wal fakkaata kana godhee jedhee ufiima. President Biden rakkina hedduu qabanii waraanni Israa'eliin jira ka mootummaa Israa'eliitiif ka Hamaas jidduutti deemu waraanni Ukraaniin jira gargaarsa haga ammaa gara biliyoona 75 akkas itti baasanii deebitee maraashaan hubutti jirti. Kanas gargaarsa gaafatu kana justifaay godhuu qaba sanis irraa dubbata jedhamee eeggama. Kan waa'ee waraana Israa'eliif Hamaas jidduutti deemus deengadda Super Tuesday ture gaafa filannoo san bakka hedduutti fakkeenyaaf Michiganiif Minnesotaatti namni hedduun akka quuxessuu warri demokiraataa uncommitted jedhanii nama tokko illee sagalee hin buufne uummanni sun Noveembara yoo Baayidanii sagalee hin kenne Tiraampiin gargaaruu ta'a jedhamee sodaatama. Kanas haga tokko irraa dubbata jedhamee eeggama. Kun ammootu waan dinagdee Ameerikaati. Yeroo cufaa hin dubbatama haasawaa biyyoolessaa keessatti saniis. Waa'ee qaala'umsa meeshaa waa'ee hojii dhabdummaa xiqqaachaa deema garuu ammas lamaanuu ol ka'aadha waan dur koviidiin dura walitti yoo madaalle jechaadha saniis hin dubbata jedhamee eeggama kun ammootu gatiin qorichaas akka malee ol ka'eeraa saniis irraa dubbata jedhamee eeggama waan hedduu waan na gargaara jedhee yaaduka irraa itti dubbatu gabaabamatti nama.
Haasawaas booda akka aadaa Ameerikaatti paartiin faallaa isaanii dhaabatu jechuudha. Pirezidaantichi dimokiraatiidha beekamaadha. Rippaabilikaanota irraa immoo waan deebii ta'u gama isaaniitti akkamitti akka ilaalan deebii kennu maaliin akka didhaatti yookaan immoo maaliin akka dura dhaabbannaatti dhiyeeffachuu danda'u jettanii yaaddu warri Rippaabilikaanii.
Namoo deengadda gaafa Super Tuesday pirezidantiin duraanii Trump haasawa galgala san godhanitti waa'ee namni buqqa'ee Ameerikaa dhibbaatiin gara Ameerikaa ol godaanu kana deebi'anii waan sanirraa dubbatan. Sanirraa kuluu argachuun hin dandama waan isaan dubbachuuf ribaatan jedhaniini. Waan pirezidant Baayden dubbate kana waan dura dhaabatanii takkaahu waan san faallessanii dubbatanii. Immigireeshin yoo waan kana itti fala hin barbaadin yeroo gabaabaa keessa biyya dhabnaa. Jedhee dubbatee akka malee warra demokiraataa rifachiise maaliif waa'ee immigireeshinaa kana boordara Teeksasiin, Kaalifoorniyaan, Arizoonaan yeroo boordara maayila gara 2000 ol qabdi Ameerikaan Meksikoo wajjin kana maraan namni itti yaa'ee magaalaa guguddoo akka Niyuyoorki simbira akka Waashingtan uummanni hedduun warri Rippaabilikaanaa waan sanirraa waan komii qabanii waan sanirratti xiyyeeffatan jedhee yaada warri Rippaabilikaanaa eedana.
Egaa dhimmoota makaasan kanarratti Piroofeesar Mohammed. Galgala kana dhaggeeffannee boorimmoo itti deebinee dubbanna jedheen abdii qabaa hedduun sin galateeffadha ibsa keessaniif.
Galatoomii nama ulfaadha.
Ayyee nagaan.
Aye, hordofto ta kenya dimma kana ratti galgala kana hordofne gabasa bori qabanne yaanna sa kan harraf qopesine kanu marra wadda wan wajinini turtani fi singala te faccia qopi bori kenya nimmo amma wale tide benuti bakka jirtanuti fayyata asininjenna galgala gaari isini fa atau nagatti bula.